Yo, yo. Got your boy coming number one. Body sign, ooh, ooh. Yeah. Kike fumo jo mi anero baini. Unitoki mu. Masa shirini no mane. Uondo kitu kwenye moyo wangu jenga. Sawa, mana kila unapodunda buna taja jina lako kwenye moyo wangu ishi. Sawa, kila napotaka sema suna yona sura yako. You're my angel. Don't you go away. Sioni kama tapata zaidi ya wewe. Don't you go away. Mimi nataka niwe na wewe milele. Chefu wenye chuki na hira. Basi kama rahisi kuwa na shepu wakajaribu mloga nzila. Etira kesha na kumbea, ndo kisha na jombea. Cause I see this love in there, and I promise to never share. My baby boo, asambona unishihamu kuto kucha na kuongelea. Wewe na kuongelea. And I swear gonna kutolea, wewe na kutolea. Mwenza kuko nyuma shazunguka, sitakata kumbuka machungu. Yale si mapenzi vitungu, ila baby wewe ulinifuta machungu. Siku kienda utari uwa mende kwa bonge la rungu. Don't you go.
Yani hii ni moto. Let's dance together. You my baby. Now